Bettering your business takes working with the best. With the James Hardie Alliance, you gain access to leads, training, networking, and support from the number one brand of siding in North America. Achieve new levels of success by joining the James Hardie Alliance today.
Abusia anope mamemfa enchia kase emfi jumedie so emao ahaye adum 106.3 FM eso na yeshe adum ahinwa efutu mre edu ebenada yetna se na yetu ye hofo yesua ade ba komienu a ebeboa ye dachi enunti anope se wote enwomo no a ose eneme enko obra ye boy se onyankopon ne wankwa se wonimu a se wanka sa wode wa ho den ya sen na ebeye anope ma we nya wo mpa ye kese wo ka tre rade se rade meda wase se wa che menkwa na wo ka tre ne se rade mesrew eneme enko mi pie eneme enko mi fredi mi befie eneme mra bibia menam bia eneme enko me mei eko ene wonko me kunu dofo okko ene ne enko me yire dofo okko erade me koma dwuma so se woni me ankwa anope be bibia wuko mr erade se one wo enko bibia wonam bia ono nyame a wafreyen aba na hinie mu no sre ne se erade se wanko bia meye den na meko ɛno nti sɛ awurade sɛ awurade ɛne mabrabɔ ɛnkɔ ɔbra yɛbue sɛ onyame ne wankɔ a you mess up ɛkwan no mu no wobɛduru baabi ɛbɛyɛ wo sɛ kɔ ɛbɛyɛ wo sɛ bra sɛ onyame wɔ mu a ɛdeɛ nyinaa yɛyie nti anɔpɛ yi awurade ɔne wo nkɔ bosome foforɔ yi awurade ɔne wo nkɔ na wɔtwe mu nyinaa awurade ɛne wo nkɔ 2025 and beyond onyankopɔn ɔne wo ɛnkɔ mema wo akye ɛnkyea sonko ɛna mede ma wo ɛne a woti yɛfrɛ me tina amani ampɔn ahenwa no anim ɛfotuo mmerɛ ɛso na yɛhyia yi ɛno nti anɔpɛ yi frɛ obi na ɔno nso ɔmfrɛ obi bɔ mmɔden ase dwumadie wobɛma yɛ nhyira ama afoforɔ ɛnyɛ me ne wo pɛ na mmom ɛbɛyɛ nhyira ama afoforɔ ɛbɛyɛ nhyira ama obi a wama no ho kwan sɛ ɔbɛtie me ɔne yɛn ɛbɛsom srɛ awurade sɛ awurade ɛne me ɛnkɔ ɛne me ɛntena baabi a menam biara ɛne me ɛnkɔ ɛne me ntena awurade anɔpɛ yi ɛne me ɛnkɔ ɛne me ntena na sɛ wosrɛ awurade na ɔne wo ɛkɔ a adeɛ nyinaa ɛyɛ yie ɛno nti mekamfo sɛ share the link to bless others ma dwumadie no afoforɔ ɛnsanka sɛ wonya kwan ba facebook no so a adom 106.3 FM. Bomodian se obeshe. Esan ewo YOA Adom Ahinwa. Owusu ansan at Adom Ahinwa. Counselor Tina ameni ampon. Ubenya jumedie ewo ho. Na se opesa wane me som ewo TikTok no son soa. Mepacho ubenya Counselor Tina ameni ampon. Bomodian se anopeyi wane me ebe som. Obaha mepacho. Tap the screen to bless others. I mean, you instra Emma Afofro, and then come my yachino, a muye drew, a muye ham, and to men cobbe beer. Say, oh, hey, Bomodia say, would be jinaha. Tana say, Bomodia free, would be for a phone, like a chenny say, I don't want a foot to umreno. Counselor, what tana assay. Jumedia, so, ubenya our audio channel, DSTV, no so 883. 883 audio channel bomodian se obe join yen ewo ho sanso ena go tv 196 ubenya jumedie ewo ho bomodian go tv 196 ubenya jumedie ewo ho nyankopon ye adrom a youth camp e baso youth camp no e baso from 22nd ekopem 27th of September jumedie e baso ewo University of Ghana Legon e ho na jumedie e baso Bomodian se ode wo ho behyem oba no oma no do so kra register omu nyina na omunkonkosua de jumedie yem papa bishop dr yawo wusu ansane na so e na esi na akasafo akukudam ye wo morning seven service e wo ho ye wo afternoon and evening service nso e wo ho bomodian e bia wo dwuma nti ubetu so okra de wuni Ghana ha but ubetu me a register na wa join e wo zoom fa wo husem na kosua ade na daachi eso beba emfaso amao sanso na all ministers conference e baso all ministers conference asamuniti no ose building the church for impact building the church for impact Jumadi Ebaso from the 8th to 10th September. Ebaso Ewo Pentecost Conference Center. Gomwa Fete. Ewo na Jumadi Ebaso. Weye Osofo. Weye Man of God. Mepato. Bomodiana Register. Rate no eye 400 cedis per head. 400 Ghana cedis. Sanso ena me kamfo YOA Disability Foundation amount. Se upese weye adoye. Bomodiana Fanambe. Na ebra wo recharge o phone no ebra wo didi bia kai se ye meye mofre bia omuhia ye moa pa se ne ya ye nso ye tonyum se erade bua me mehia omoa no ye mei omuhia ye moa bomodia se onso obeye adoye 0599-199-899. Sir, also, Opera Ocean French, Oka French, pa, and now Opera also Ocean Brofo. If I chop an ambay 0558-0-98-598. 0558-0-98-595. Onyanko Pon in Shrau, Ne ya kain, ay ne ya kain no. Udi nyame, ne mua, ebe yesa. Ube shushe YOA Disability Foundation. Na wakwa kweye womo adoye. Nyame ya adumwa, ochina wuku anope ya anso miss pabebaso. Ewo my father's house. Anopano yebe shie mo, 8 a.m. Eko pim 10:30 a.m. Ako bom paye. Metome nsa freo se, yenshi ya mispa, ebra ye ko onyanko ponte ya sefono, enimwe. Ebusi ya fuwa majoine meme mamo Akwaba, mihu ebusi ya fuwa, mihu mama Ivy, mama Josephine, mihu Steven, mihu Kakra, mihu mama Alice, mi mamu nyina Akwaba, mwa majoine, mihu David, mihu mwenyina mi mamo Akwaba, wonsua uwo fie mi mamo Akwaba, brono kro a uwo so mi mamo Akwaba. Abusia asama anope ye bedrin jen hono. Medi asama no tuja. Na meba uho. Na unsu udi we futu aba. Meba uho. Na wo udi we futu aba. Mi meba unchen enche. Na mababe ji we futu. Asama anope medi e tuja no enono se. Na afei de ebe na watwe miensa ene bosome ni be men asem a waka a chere me ne se wa pake ne niema esie wo gai aware no akọ ahinwa anim etiefo efutufo se be men gai me a menum adrewu na manum adro mamma me ba no so a mene na wo na adro ni bi no no so ewu menum adrewu fri se mene no abre ntimi jano no wonko menum adrewu efri se me de me life me bra bo me bo nyina me de me ho ato no so me yeshu ya enye ye me te me ho free no ho a enye ye enje bi pesa me nom edro ye ne no e kasa na se se kasa no ya kasa akodru se se ebusua etwe wo mo ho no ho pe waye attempt for the third time se opese o free atiasefo asase sokoro esanse na warie no e ba wie ye esanse E near man ka ofe or dream who se obenya wa warien mobe huwa warien no mono and nija opesuonya or dra opesuonya ne opese o hu se way ne kwasu in my marriage no and kwasu inti opese o endi or nwankasa ye jai no no si ye be jai ne dea on pese obeji enim gwase ne mum or pese o yi nem kwa or ji on wanin kwan or ji freenism. Ya reporto no obeka ya ne reporto no e man crofu inti yene ne e kasa. Na ebusu ye. Wa kwa condition bi mu a won so pesa won maduro wu ana bibia to a wo fo se ba bia maduro yi de me ye ho hwe a enye ye asem we de me pese me fi wi ase fi se mi wu aya na asa na mame papa me pa che wo saa kasa no saa kan bi aye ajaika mi wu anasa mi wu enye hwe mi kwa na mechi akata me pa che o da bi wu a ensan wu a bebre wo ho wu a enye ma bebre ba san si wachi enti menye wo ho bone ase mu mi ono de ode ne de aba ebi nso aba toto aso but me kana ye nyina ye mfantu ye ho fo se menye wo ho bone enye wo ho bone it is a friend na wo join me a ye nua na nasem nyana ne oni ni kunu abre ye wo mukita baba ko na ne edro no be ma no wo tu anisa wo tu afrifie ho wo kwa wasesa ne ne makọ ya hwehwem wa ye obone onye obone o si wo nye ne bone na nzo wo no no biem ntia ware no wo ntimi ento aso e ma ni meme nyina amutie me na enkoma ma titrim misremu sa meku me ho meye me ho bone na maye obi na misremu maye nyae if you say onyankopon a obo wo no wo enie ma papa bebre ma as I see so I would say enye wo pe e na ade betena ha eye wo nyame onyame ni trimu pom ni pepem e na wa ma wo aba asase so e na wa ma wa bedua asase o my gane mu asase so kra abae no onyame hye da na o ma wo bepie gane ha nti se me ku me ho me hye me ho bone me pamocho sa kasa no wo ka bi afi na e ko me pacho jai se wo tumi tra se e ka se aya wo be yon ho bone a mame enku ho na wonnim what the Lord has prepared for you wonnim near ochina ochina day no na ewom for you no wonnim eya enema ne bi wo ho a eya but me ne wo chenya me asem we na me ne wo chesa anya me asem ne wi a na ma hwese wo besa ya ka se wo beku ho ana wo aya wo ka se wo beku ho no eye ade papampo ena ya wo ye no eye ade papa eye asem wo se wo bie wa no ka as a child of God, ye nyina nso ye sumu nyame o. Enka se obe enkwa na nya odia, nyame na dia mo. Enti enka se meje me nkwa, meya me ho bone, mekum me ho, na mekum me ba, na mekum obi, da bi. Enu ti fa Bible no. Ai bebi a obi a no fa o tro kronkron no. Na ye nhwe osenkafo enwoma no. Ai o senkafo na no eti miensa nche mu ba ko na se ade bia wo nemre even a time to born and a time to die e wo nemre nti wo brenso ye men pre wo ho se me brenso ye na me de mi koko wo koko wo se de aduane ye do aduane ye de papa ai me ka no me ba bi o jam nche wa wo se anope breakfast bi o no wo ko pe no o pe ni mu do breakfast no ko so wo de wa che se se wo tena ba bi ka se wo be ku ho a me ne onya jene nti Ecclesiastes and I said Osenkafo tinso chapter 7 verse 16 and 17 or 16 was say be not over righteous and do not make yourself too wise why should you destroy yourself and opay nyame na ebusa or say why should you destroy yourself be not only wicked neither be a fool why should you die before your time wasi enye ho otenene ni bebre na enye onyansafo entra so adenti na wose wo ho se onyansa enye ho onyansafo entra so adenti na wose wo ho se adenti na wo sai wo ho adenti enna wo sai wo ho ema abonefosem eno so na enye okwasea enso adenti na wo bebu wo ubre mu ewu adenti ena obebu na brofo no kan yie pa meye de wose do not over wicked neither destroy yourself be not over wicked neither destroy yourself do not be a fool why should you die before your time why should you die before your time anope se watna baby aka se upese ukun ho a me pa cho enye wo bone ade nti na wose wuwu ebra wo mre enso ye wei eye tro kronkron wose why should you die mo ama bo mu tri mu po se be bia mo adru ne de mo wo the end of the road no ade nti na wose wuwu ebra wo bre enso ye ade nti na wose wo gye wo nkwa free wo nsem you will account for it ai because nyo na wo bo nkwa no ade anya mede ama wo wo pese wo se no ade nti because what detach attach it or bear to the stand say nipa ni niwa wa wie ya ba wo de wo ho ahye enipa no shoe mu shoe ba ko anipa be she wo de wo ho ahye mu to the stand say nipa ne twe ho a wo wo e ba me pa mo che o owo enya de pa enka ya de pa nka obi wa nka ebebo se owo nya de pa e ya de a e ya do ye nyina emre no so aye beko but se wo bre no enso ye no why should you destroy yourself e de nti na opese wo free asase so e de nti na opese wo gye wo kwa because wo rura ana se wo hoka ni bi wo dofu bi ana adwuma bi etoda eniema nipa lusu a na eye ne se oma ekwan ma obonefo akasa kire ne se onkwa no maduro ngo obi lusu adwuma me pa che wo wo lusu adwuma but nyame nim de nti a me kai obi o se yi ne de o se ada yi ne de na dana na adwuma mu hye enti se na owo adwuma mu ho a adwuma enkrofo prepare ni ade enti e toda the plan of God no enya no na ye wo plan the plan of God for your life enya no na ye ye plans o enipa de me me ye nipa enti no ye plans ni nyina na me keken enipa te se me akwete na na wabu samia me de ne se matimi akọ school menya adwuma ye menya aware ma wo ma na bibie koye ye wo ye fie timu ye wo ye dan ye wo ye ka ye timi koba ye hia bibie etumi ye enipa plan no but nyame wabu sa nyame se what do you have for me, God? What busa nyankopon? Se eradit me plans a wo mame no ewo he. Menye wadwen, o se menye onyansani bebre. Menye ho se media me ye wise, media me debio. Do not be over righteous me o tenenini enti asem we ato me de. Job na ye tenenini ten Job ana. She so hwa wo ko mu. She or how are a tono, and crophobe bray affa or how mum or how I can, and crophobe bray affa pains him, and crophobe bray affa jaw dear and hoot sremo. Miniama, Miss Remo, mum my yam my ninna meso, not mum my yankasan sono, yam baldy a home, and ye be. Yan yankasa, sir, we will be bea wo ya, and yama way ba wunya, and yama no home to ho, wunimu say, me will be many de be so. Na udie wunishi ya weni beda so anopaye me kamfu nyame amase ma wani na nyame so ma wani na nyame so no onchire wkwan ma wani na obo odi obade no ma wani na no so na yenye bibi na se bibi wo ho a ye de be so ye bra no ye de be so ye ho ase a enye bibi a na ye be sorry say me I will take my life, I will end my life. Hey, na woni poison no no modern about no be me kwato detergent bi am dey cleaning washroom na was say me share me nsa gloves na man share ah me nsa chichiche me 2-3 days na da so chichiche me enti hwe enia man ketenkete esi yen no hwe say na ya eya say wan kasa kra no wo yare a wo nya stomach pains a wo nya headache aya say na o feel na wo kofa bibi say I want to end my life and end the life of my children, my daughter. I didn't know where sir. Oba no na odi ne bewi ase. Nyame de ne fa o so ne bae. Nti se o pese o kwa. O de di kan ne be hie mu. Se wo pese o kwa di kan ye ye be hie mu. Ai. But men fa obi life eni agro. Ebusia o TikTok fa o comment bra. O TikTok ment na ho din. Tap the screen to bless others. Ma enye nshira, ma efutu owe obi nso ne nsa enka. Na onhunu se nye menye na etwa unhuwe shi akure jayi umua. O nyankopon on jayi umu. Se eni daso esa o nyankopon onini weni daso. Uo Facebook no so fa o comment bra. Ebi ya okra bi si ye. Enye mebe to ema wumpo ujen se. Enka wunso ufri asa si soa na asa. Me facho ufi asasi so an ensaye da bi wo ye tonyo e mi wa na asami wo ensaye after say atemu wo ho kora no wo di pain wa cause pain ama ebusia no wo a ensaye enti enwom bi wo ha e ya menta anto mi wa na asami da bi ensa hwe wo kunu na ye wo sa o si onware wo se wo ho na ni wo be ma bi wo relationship bi no si o kwa me pacho wo mo eya den but mo ma yen sey ho so because wu a obe ware se wu ye mpa wo ti ase no kra no kra no e bia bibi wo baabi enti wu ne acha no 1 year obe ka so pe so ware wu ne acha 2 years, 5 years, 5 years. The other you can't wado. Me minimum obi a me yiru ye 6 months. And also we pe counselling, we pe so worry. Now me say, hey, 6 months. Wako iyo tun tumu na guho. Wase yai we ye guho. Enti se wudi ni pechi na uwa wahu. Sorry to say, sorry you binka. I me ka wudi ni pechi na uwa ukasi uwa. Well, oh, be a while, Yammy Frail, one up a so frail, so into Miss Men pray uncle. Now, I dare not woo pray home a quacko wuno. A bedroom there be the nas adi and crabby and not a womb pay beam. A bedroom time will be no. A be a not wound here beam. Now, would dee a chess and be dee way a cheer woo. Me come in one my way no. A day be bear by whooping who said, I did we pa and I be di a tree. Eh, na ye late, it me sref mo bianca se or banu my draw. Yes, Mama Mercy, or say, Mama Tina, let our sister know that there is time for everything. Yeah, there is time. Those on Facebook, but who say motro, for comment, Ebra, baby, I only make some mental or sakwa. For comment, bra, one kasa crowd, so I say, Bia, Ope say, ye child, for mommy was 0509 1510 10, 0509 1510 10. And see, a foot to Amede, Emma Obiane say, marriage is a choice. Awari is a choice. A choice. Man, mo bian for so, and pursue, and korem. A wankasa o choice. Na wankasa we remono. Grow together. Mun sia bibi mum. Mun prin kwamanim. Se obemane sia dia kwanenim. Wokita masters. Bo modin sa we so kita masters nibi. Won to me kradia maninye degree. Se beman no se obani ni bibi ya mesre wo. Yan papa no mema. U bwa we irin wo nye jumaya. U nye she. E chese wo nye jumaya si kanwa ubenyan. O de best support u nye busuyano. Wo boa wo yire na okon animo a wo de best support wo ne oma wo boa wo kunu na okon animo a wo de best support wo so ne oma akoye te se ase oba na ntimi ambeldo no ho oba ne ni hweye oni adwuma bi a wo ye enti asem fasuo ni no so but kai hunu se ukwa adwuma ba ya no aduane asi ho kai hunu se osi ne ma ofie ho kai hunu se osiesie fie ho kai hunu se oba no mpo unso betimi aboa na mana konanim. Who bet to me a boa or banner who for some for so and in the sonor? I'm an acronym. Who bet to me and the courses be brave or her online and no bet to me a petition man or ever fee. But Sir Toda, I say, or banner for so be an inner so as when he be beer and I yen so yam wire hosso yam wire boss or minia bon hosso baby beer. Bon hosso now one cassa also prequa when him because any pakran and any pants now say say wisher and ye may see sinna any pants now forever and nipa ukunu dofo we read dofo besha some few years to come yes and ne wuti what a shock nibi wa na a bra jinenti as yeso enti pe bi ye I won for mumma ye investi wa ye manum na dat you omukwa wari as you bianku di womani ye invest in your children. Omo school ko omo adwuma ye adwuma na wo ba ne ya wo wie school akosu adwuma wo ye we polish no na ye hu ne shop ya kase ah mi ko wo bishop me si o design ade to wo ne ye bobo na wo be dwane wo be save be 5 months ansa na wetimi akwa ko pam ade wo no ho nti ye adwuma se school be a learn a skill and unti ana ye ko youth camp no ye ko sua niam abebre obi se mawe university bi nya adwuma nya but okosua adwuma bi okosua skill bi no enne ukọ no shop a we kọ no ya ma akonwa a wintimi ntenase learn a skill ye bibi sua bibi na se obi ni ho a wo so wade wo ho because nkofo bebre wo ma detach wo mo ho to nkrofo bi because of near a free hall ba be mani ni ho a ye ni di oba ni ni ho a ye ni di da bi obi ampe bibi mfa ne sanye obi ampe bibi nye for ne dach for ne ma pe bibi ye e futuo a me de e ma me se marriage na choice nti so wase won ware obi ma enku ho se wase won ware obi mti na wuko ho no don't die wo mre enso ye wo tie onyame asama ye kinka ye na wase nyame nje won kwa. Why are you trying to take your life na ne oya se an bible no say he's a fool anyame na me kan ye nyame asem ene kan ye o senkafo eti nso chiche mudu nsia ne du nso no emre no enso ye nyame enje won kwa nyame ewo enema papa mawo enti u kanwa koma to yem usu apepa wanim obi wo ho aye kasam ne sa na akobie ne dan safoa Ana, ai, na bie ni dan, sa asem no safo ale na ye ne dia. Nti e bie ni dan sa wo besu sa ensu ma me. Nyame wo mre papa ma wo. Nyame be yi oboafo bi ama wo. Nana awofo ye dwuma e wo se ye di ni se. Ye mom modern as parent, ye mom modern entity ye bi ara training bi e wo se odi ma wo ba no, bo modern fa ma no. Se wo ba no, enye obi an de be ko school, enye obi an de betimi awie bi. Na nea obesua adwuma no maninsua adwuma na no hu say yes me your boss me your master me your madam maninsua because ensa no adwuma ye mu no kwasea ensa no adwuma abre biara e discover but e dru ba bia akoye nkofo bi say na me maame amfa anko school me papa amfa anko school wan kasa enei onso betumi abɔ ho so wan kasa obetumi esua bibia ye anopɛ na me ne osofo eric e ka bibi enkrofo maame bi ose mi ko sua soap ye program say ya na me sua soap ene soap no oyɛ e de kɔ ɔde kɔ ebi free Ghana kɔ ba bi kɔtɔn wo ho osua bibi ade na me ne omie no ye sua bibi na ye de ye ho ato nipa so ye ti de ye ho to nipa so a nipa ni ho a na ewu me pa cho sua bibi nia edi ho bi mu se sa is a tool say ya you need a support wo hia support from your family wo hia support from your friends wo hia support godly support and you will be our best support to tama wa kwa ho hia hia mu no no so be take advantage no wo hia enkrofo bia omo nimdie enti merry request me recommend am say recommendation ba kono say professional help e was say abrini abribia wo ko professionals wo no mo kasa cho wo ji afutu wo eye wo say no maduro wo ye say no da bi enko wo ko ji afutu enti abusua momma ye moa wo mo momma ye moa wo mo na buan kasa asem na ato no Mr. Wo, but modern say you allow yourself to be healed. A third day, a crow tour, a crow no win out the Akosha shoe, there be. Who hear healing? And until I hear your sweat around this one say in Yareno. A dear Biara, ni perfumer, a ye painful story. No, ye hear say ye be healing, ye yan cassa, ye be healing. A dear Bakwa, a can only say, was it, my heart is breaking, there be oh. Breakups via is painful. Every breakup is painful. Every exit is painful. Every separation is painful. Enti enye se akuma ete. Akuma ne de ebete se obi kra dada wa akuma te. Na weyi amatena over 10 years no akuma no ebete. Na nso ma me you need yourself. Wa wo hia wo ho, wa busua ehia wo, wo ba ne hia wo, enamfo hia wo. Oh my God, na nso ye hia wo. Ai, ye hia nipa. Yanya ye tiasin ye hiyan. Inti men kase, ube ji won kwa uwo hona, en ni bi kache wose kwa toye dronum ho. Nenino wankanchira wose, o nyanku pon wo ni mabi papa baby bre mao. Wankanchira wose, nyami ewo baby o de woko from sa marriage we mana. Nyami wo niema. Eto da eye, ni esino, ya ne ye nensu ni pa en tiasye. Inti misra o heal yourself, ma wu hun to, na hunu se, break up. Eye painful, eye ya, but onyame obeshe wo den. Separation biano, emu ya den, entitiye, emu eye den. Na kai hunu se, God knows best. God, he knows best. Enti na we AC no. Enti niya AC biano. Se, wini obi wo ho, wa investi wo numunu wa si wa onwari ubi yom, and mipacho, aya mo manonko. Udiye, maninko, re, nyame tuaka ebusua enye bibia ntokwa bia na yejeko ntokwa bi wo ho Christ not your fight adie bi wo ho is for your own good enu nti na esie enti sha wo den bo modern asa wo be sha wo den na wa read more books se bible kra me sha wo pebi se audio bible a wo de pebi a wo phone no so na wo tie enye satan we ena ube kwa weho, ena mikro nukra nane mpene ninti mekwako. Mikro nukra, debi o, uye saadi ene wu se wasem. Ye nchi, nunkum, ebra yeja wo, ye nche si bema, ebra wapamu wo, ye nche, oni pano wafani bagi se oko. Enti wudi emrike dine chia, ube tiashi, ube tofe. Menyame asem, enkasa nchire wakuma. Menyanku pon asem, enkasa nchire wajini. Onyanku pon si, Maye nye ye hon enyansa fo bebre. Maye nye ye hon atreni fo bebre. Se nyame e kasa adia. E chase ube tumi ako ubinche ako pemwa. ɛno nti mesrɛ pɛ trusted counselor na pɛ mmoa sɛ ebia wo tie me biribi saa to wo de obi wɔ hɔ sɛ wone nakoma yɛ de nti obi antumi ntena koma ɛno obi nso wɔ hɔ a sɛ mmoe wɔtee yɛa no na ɔwu sɛ biribi saa to pɛ a mesrɛ wo ɛdeɛ na woyɛɛyɛ ne woyɛɛyɛ no twerɛ to hɔ ma me na mesu bide ayɛ afotu ama yɛnnua no sɛ biribi saa ɛnto wo nso a mepaakyɛ wo momma yɛnhwɛ yɛn ho yie papapa momma yɛnhwɛ yɛn ho yie because ewiase no a yɛwɔ mu no ewiase no ɛyɛ up and down ewiase no henry say my sister it's not marriage uh-huh. That is why you are in this Mate ebusua enye aware enko mu sane ye nua no epese ochre no emisi etimisi wadwuma mu ebia wo nye bone ede beba na ye yi wedi asembi beba na wini ho enye mebi besi but mesrel se basa ma wani na onyankopon so de me recommend ama wedi kan wani ena nyankopon so hunu se onyame obo wo no wa ma wo se obema watena sase so ane nam pains afa oya wo nko amu da bi onyame bo yen e de ye bae se yen tena ha na yen fa sase no na yen ni so but asase so e sign se enipa ne ye wa hanti no e ye den ye obi betia wo na so wo so betimi akwa ko tia obi na so but kai hunu se ne a wo de ye obi ne no se wo kyena ye de ye wo a e be ye oda na ebia na obi mpo na wahu no enti na wo se wo nware wo yiri biem wo nno no ansa na nipa betimi abie na no aka chee se onno wo no na wo do obi eh na wo do obi because after 10 years wo nno no na hwan na wo do no na je se wakonya biibi foforo nanso wo nzo a wo so wagye na tena no mesrɛ wo ye nua no ma toda na ye ho enemies wan kasa wo nzo obi abeka se me no akuate na na wo na me do wo amagye ene na etena no hunu se wo kyena ochina obekwaso adona na papa yi oba wo nche ni nan wo ho ni nsa wo ho se wo kyena bi ni nan ni nsa ni ho abekwaso ni natena ene wo ba isika wo ho enu nti e man so ye ni jiska ho kakra ai mi amte so be ni so kakra wo kyena oba na se sika ni ho a obekwaso ni natena ana mesre mem prin kwa ji obi ade mfiri ni nsa entu mirika enkofu obi kunu obi yire nkwasha wo dem ni one na se obrase no a wo se onye ne bone biara no ampan so asem no se waye no bone a enka brante no be yi na no wo se onde odo na no no mame ko akoma to ye na e bia de nyame be yi na ma no ono obedo he will cherish you obedo se koshia obe kita wo e wo ne nsam se ne wakoto koshia ba ko kita no omoa obe ye o nana hema obe krokro ama wani aje ɛno nti bɔ mɔden sɛ ne ato no ɛɛya but memma wei ni wo so memma ɛnhyɛ wo so sɔre siesie wo ho anɔpa yi ae na kɔpɛ adwuma wobɛnya bi wode sɔre kɔnamfoɔ baako mmienu hɔ no akyerɛ mo sɛ wopɛ adwuma anaa ɔmommoa wo na yɛ biribi adeɛ no a wobɛyɛ no nyankopɔn wɔbɛhyira so ama atu ɛbɛyɛ te sɛ gari ɛbɛtu afa so ama wo sika aba onyame bɛhyira biribi kakra bi a wobɛyɛ so na ɛberɛ a wo sika bɛba no ɛhɔ no table no tɛne a ɔbɛba so ɔbɛpakyɛ wo na wo so waka akyɛ no sɛ wode wobɔne akyɛ no nti ɔmmra back ɛnti mɛsrɛ yɛn a nkɔfoɔ ate yɛakoma yɛn a nkɔfoɔ ama anisuo wɔ yɛni ase yɛn a yɛaboa nkurɔfoɔ no ɔma yiyi ama yɛn a yɛde yɛ rɛ ahyɛ nkurɔfoɔ mu na ɔmofo sɛ ɔma take advantage on our situations no monka makoma nto mu yɛm na moyɛ ma yɛni ɛna onyankopɔn so na ɔno nyame a ɔbɔɔ yɛn no wɔwɔ nnepa bɛma yɛn nti me nua mɛnnya wo ho bɔne mɛnni wo ho awu mɛnka sɛ wokoko ho onyame ɔwɔ nnepa bebree ɛma wo ɛwɔ mu sɛ wayɛ ade a ɛnyɛ but kɔso ma w'ani ɛna onyankopɔn so kɔso fa wo ho to nyankopɔn so mɛmfa wo ho ɛnto nnipa so fi sɛ bible mpo ka sɛ ɛno menka nea ɔde ne ho ɛto onipa so fa ho to awurade so ma awurade kwan sɛ ɔne wo kan saa mmerɛ yi a w'ani suo ɛɛti gui no awurade ɔmpepa w'ani wa mu anisuo ɛmfa ma wo sɛ biribi saa ato wo a nea woyɛɛyɛ no wode mese twerɛ ma me na mewie a mɛhwɛ ne nyinaa na mayɛ yɛnnua bi atwerɛ biribi collins ɔse ɛyɛ failure is part of life when one door closes, another door opens. Trust God. He knows best. Yes. A pono de sanity, a pono be mutupe na bakun so ebwe. Enti mesre etie fo ahwefo se momma yen fa yenni ento onyankopon ono nkoa so menfa wani nto nipa so enipa betumi adada ma wani na nyame so na ono nyame a onim ahyase no onim ewiye anope ebre no aso anesa ai Belinda or say marriage is a choice. Yes, it's a choice. It's not easy, Mama Tina, but God is our Redeemer. Yes. And it is a nyankopon kwa eye o nyankopon o nonkuto na ye sheno eye o nyankopon e basa ye ni bebi a ye ko eye o nyankopon ne ebe ko ne nchen akwa akwa ka atwe ne se erade boa ye. Enu nti se wafa o ha obi mu se ya erade omoa o. E mo a mo a ye ye enkrofo atemo akoma no erade mo amo on hyemoden na mo amo nsere erade se erade bremu brabra boy mu be hyemeden hyeme mana mintumi nyina because edu mre se ya nipa entumi nyina edu mre se ya nipa na ye ntimi ntena but mame show ho den manyame show den sa wo ma wani so na ento nipa bia ni mu a umma wani so a mento onyankopon enim na onyankopon obeso mu obeboa obehye wden na obema ahyase foforo kai huno se ebra peter omuko si omanya namo no na omaye disappointment na ebra jesus christ opie ho no oma wo mu a new appointment enti wa ufo se maye disappointment mini enida so no onyankopon oma o enida so when you mean shy, I'm why I know no way. Now on chitri, ya crow my yen. Yan yan crow for my yakuma ate. Yan 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 bon crow for no my yama. A radium way a mobile. Now on no way. Now on shy a day. When you mean shy, obi bia, and obey one a yay, a summa yay. Mama Mercy was say it is not easy. Yamin shy, obi bia, me who Mama Mercy, me who. Yem papa NS Kwame Bimpon ewa ha mama Francisca Kwa Warbeck mama Mary Eduse me homunye na mo wa ha onyankopon onhyira obibia woni ye esomoye bebia woni ye somoye o micro emma jamra ewa ha nyame nhyira obibia Tina Lena Catering Services Tina wa ha mama Sisi Sam so wa ha onyankopon enhyira obibia a woni ye esomoye enkofo a moni ye somo ha mama Gladys wa ha minua ami wa ha EF Metalworks and so ewa ha ya bua wa ha nyame nhyira mo amone ye somo ye nyinara those on TikTok amone ye somo ye nyame enhyira mo papa pa wo kyena so onyame ya dom no de kyen ya ye be hye mo anope yi ebra wo ko dwuma sui mesre erade se one wo come ho clear dan so and so all the way from USA clear nyame enhyira so so one ye somo ye me hu mama Esther ye bua osofo ba mama nyame enhyira mo amone ye somo ye nyinara me de enchia kese Emma Bishop Dr. Yao Owusu Ansa ene Mama Monica baby bia mo daddy onyankopon enhyira mo anope wa woni mesumu ye bia wukwe erade ene o enko baby a onam bia erade ene o entena erade ene mpa ne ne mote enka wo ho adom ahinwa afutu omre eno ena mede bro mede chasronko Emma Titi Baka wo Pick Farm Total Energy Titi onyame nhyira so so join eye sanso ena especially good morning to Mama Janet Owusua Mama Crystal Asumuje enka wo chasronko koma Trinity Asafo a ewo kutu se nyame nhyira obibia Osafo Chris nyame nhyira good morning Yamin Shra Ubi Bia Meno Esum Ene Anope. Ene yo awoda mami ma happy birthday W O Date. Ene yo awoda wefi Samuel Abi.